Here's another one. Yeah, this touch.
Me kono na itu patu. Me kibuta na itu patu.
Kule. Kule.
Ila somo na la kupa tu. Ayo mpenza na ya kupa tu. Shule. Shule. Ameniganda kama super glue. Nata kama. Toto yule. Nambuja kibubu nikate pochi. Mtoto kale zabibu kale misosi. Kwenye match nacheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nazi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Beach life kwenye boti beba swimming costi.
Kama unante Kenya na konka shepu kapusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze hatiselema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend twende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Tell you me nikoleza boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo 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 boo.
Chagua we kishtobe, ukalishe twiga ama kaoge na kobe. Amua we nistoke, aina gashida, ntasema tukuna tope. Afso mrembo tu, analembeka, anaitika dadi arabeka. Naishika nani anaweka, anachuchu dede anadeka.
Wake up,
wake up mama la mama.
Wake up,
wake up ulichorithi kwa kwa mama.
Wake up,
wake up manya manya ma.
Wake up,
wake up.
Wake up,
mum baby.
Wake up.
Wake up, love in your mouth, baby.
Wake up.
Wake up, mum baby.
Wake up.
Wake up. Yeah. Wake up.
Kama unante Kenya, na konka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze hatiselema, baby. Magongo shatu pa kilema. Weekend twende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you, boo. Boo baby boo, boo baby boo, boo baby boo. Tell you many colors of boo, boo baby boo, boo baby boo, boo baby boo.
Five now.